Spanish.
Oh, Garrix one, my younger brother. Oh, call Lucido. This one be a DJ Cassie Mix production. Since me as a thing, chakaboom.
Run it.
Who's a demon de la bu?
Oka next for me,
nine sunga passi. Chikondi chama siku wano ni kupima manzi na unga. Usa demand de lavu, ya menezunga pasi. Chikondi chama siku wano ni kupima manzi na unga. Uka nikonda mokana, niza kukonda too much. Uka nifakira kwa nzeru, niza kufakira kwa wisdom. You change me, oh, you need to change yourself. Okalibe kuniuza tini kasambu, enda ukasambe ndiwe baby. Na kuzimba ti, manzi niyo kupyolo yosizira. Die pamene unga niuza ti, enda kasambe.
Na wani sopo wani water,
oh, niza samba baby.
Na wani sopo wani water,
enda kasambe face niwe wai ushankani.
Na wani sopo wani water,
niza samba baby.
Na wani sopo wani water,
enda kasambe face niwe wai ushankani.
There's no way unipasa chikondi cha soti pamene ine nikupasa chikondi cha sugar. Oh, there's no way nikupasa chikondi cha dola pamene iwe unipasa chikondi cha makwacha.
Kapena metikashi ah, sininga kambi upuligadi.
Lead by example, usa demand de love ya menezunga pase. Lead by example, usi chinje ukalipo ni chinja ine.
Before you change me, oh, you need to change yourself. Ukalibe kuniuza kini kasamba, enda ukasambe ndiwe baby. Na kuzimba ti, manzi niyo kupyolo yosizira. Die pamene unga niuza ti, enda kasambe.
Na wani sopo wani water,
oh, niza samba baby.
Na wani sopo wani water,
enda kasambe face niwe wai ushankani.
Na wani sopo wani water,
oh, niza samba baby.
Na wani sopo wani water,
enda kasambe face niwe wai ushankani.
Usa demande love, ya menezunga pasi. Chikondi chama siku wano ni kupima manzi na unga. Ni kupima manzi na unga.
Usa demande love, ya menezunga pasi.
Before you change me, oh, you need to change yourself.
Ukalibe kuniuza kini kasamba, enda ukasambe ndiwe baby. Na kuzimba ti, manzi niyo kupyolo yosizira. Die pamene unga niuza ti, enda kasambe.
Na wani sopo wani water,
oh, niza samba baby.
Na wani sopo wani water,
enda kasambe face niwe wai ushankani.
Na wani sopo wani water,
oh, niza samba baby.
Na wani sopo wani water,
enda kasambe face niwe wai ushankani.
Always remember, black is beautiful, white is wonderful. If you see the organized family, wave and smile. Our names and songs are scattered all over the borders. Professor Damus Kashtaki, MC Caterpillar, DJ G Nice, United Kingdom, Kent, London, Chela Katwishi, KGB, Touched by an Angel, Karo Kea, USA, Wamui.